ya President Museveni nga mbitadde bali na oyo akwasa ekibiina ekya Nuupu Bendera ku ntobe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atagezezza era n'avumirira gavumenti eri mbuyinza olw'okuteekawo amateeka nga gavuga ku bantu bamu na bamu ate nga bamu tegabakolako Kyagulanyi bino n'abyogeredde wali mu kibuga ky'ejjinja kawungeezi k'olunaku olw'eggulo baada ayogerako n'abawagizi banaategeeza nti waliwo amateeka agaateekebwa mu ggwanga Uganda naye nga gakola ku bantu bamu na bamu abalala nga bafuuka tewali abagambako kyokka nga kino kikosa bannayuganda naddala munnayuganda owa wansi yasinga kubanga akosebwa mu ngeri y'emu Kyagulanyi ategeezezza nti mu kaseera kano mu kifo ky'okugulira bannayuganda mu kifo ky'okugenda maaso n'okuba nga bagulira poliisi emmotoka empya nga kwotadde n'abaamagye gavumenti esaanidde okuba ng'ekozesa ensimbi ezo okutereeza ebyobulamu bye bannayuganda bw'oba oli awo wanaabawo enkyukakyuka wabula ategeezezza abantu beno iganga nga kwotadde n'ejjinja nti kyekiseera bamwekwate mu kalulu akajja kabbira by'emukaaga bamuwagira abeere pulezidenti w'eggwanga lino akola enkyukakyuka ey'omuggondo Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza abaayo nti kyekiseera baleme okuzinga emikono balonde ate bakakase n'akalulu kaabwe bakakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayolekedde bitundu by'e Masaka gy'agenda okuwenja akalulu akamutuusa ku ntebe y'obukulembeze.